one for my brother, His Majesty.
GetAtunes.com.
Ena choso acha uninda lama basi. Ena darama rinazo kumantendere alipe kuno. Ena atipula ndi memoli mbikira. Koma ena kutakolola pomwe sada tale. Leo tiseka mawatirira kuno. Zonse za temporare kuno. Kumise uya golide kulibe kanditi sowa je akutite ukotuwa sirirowa kulibe mafutowa Kongo Kongo munde chitire chifundo nkarowe Kongo indendine operewera Koma by your grace Munde chitire chifundo nkalowe Kongo Indendiri ndizafoka zanga inde inde Munde chitire chifundo nkalowe Kongo Ah
Gotta say the truth. Nindani sana pale po kuno. Tonse tidwala kuno. Nireke nine chike confess. Ndani salira. Tonse tidira vika baba. Vika baba. Tonse tidira. Tonse ditemburare kuno. Umasangidwa kuchotendwa. Patidwa ulandidwa kuno Palipecha permanent kuno Ndiziwa Kongo Nine Kongo Mundichitire chifundo Kalowe Kongo Indendine operewera Koma by your grace Mundichitire chifundo Kalowe Kongo Ndawi ikatafika Mwajisomo Unijitire chifundo nikalowe Kongo Unijitire chifundo nikalowe Kongo Unijitire chifundo nikalowe Kongo
Sera na madingo Mumujitire chifundo Mumujitire chifundo akalowe Kongo
Dominic Mareso Dalito Mareso Jason Huanka Ampo Dwayne Mahara Mhango Sihu Mhango Michael Musi Kemu Karika
Music at www.getatunes.com